yeah. When I'm here, fine. Ita kwa my enemies line. Ita kulinda. Wendo unanipa energy wine. Situ kwa min time. Situ kwa min time. Don't mind na daily, baby. Na kupeti peti. Don't mind na daily, sherry. Na kubembeleza. Don't mind na daily, baby. Na kupeti peti. Don't mind na daily, sherry. Na kubembeleza. Hata waseme nini,
sitachoka.
Na kupenda mie, na kupenda wewe,
sitachoka.
Pwene wangu wa ubani mama,
sitachoka.
Nitakusubiri mpenzi we,
sitachoka.
When I'm fine, baby we fine. Waki leta, no more we fight. Situ kwa min time, situ kwa min time.
Itafanya vyote baby, kukulinda
na don't mind na daily baby, na kupeti peti. Don't mind na daily sherry, na kubembeleza. Don't mind na daily baby. Na kupeti peti. No man na daily sherry. Na kubembeleza. Hata waseme nini,
sitachoka kukupenda.
Kupenda mie na kupenda wewe,
sitachoka
kukupenda. Wendo wangu wa ubani mama,
sitachoka kukupenda.
Nitakusubiri mpenzi we,
sitachoka
kukupenda. When I'm fine, chagua wewe mine.
Uwa una feel like kwa ukiona mi we shine. Hakuna mwongezi zaidi ya hana eza elezea vile na feel. Uwa una feel right. Starting from the way unitizama eyes ikilock like guvu zinaisha, you feel right. In your eyes I can see the future, we feel right.
Sitachoka kukunda.